It's your business, shop seen once again.
I price music, baby.
Nilikupenda toka long time. Na unavonipa raha, moyo wangu una shutdown. Na minta baki ching, when you queen, na kubisha crown. Na vile tunawaku, misha wote wana pull down. I love you, my baby, baby.
Mami, mami, why you look so fine? East Park or West, hakuna waku combine. Mtoto laini laini kama brandy ni white. Patakatifu kanisani mama wewe divine. Mama umefuta madhambi yote. Mano na sifa tu kama zote. Tabasamu lako tu linamaliza shida zangu. Niwe wako tu, niwe kwako peke yangu. Kichwani uko smarti, umbea umbea utaki. Maduha wakamati, matoza wakupati. Na waza tu manoti, michongo kama laki. Kamanda uko fiti, moto hawafuati. Aibu yako, aibu yangu kumbe ya. Hawa kuwezi mama, wote umepiga bao. Wachawi chawi wote kwako mama wana chao. Watajiju tu wakalale na shida zao. Nina
kupenda tukalu. Na unavu nipara, moyo wangu una shutdown. Na minta baki ching, when you queen, na kubisha crown. Na vile tunawaku, misha wote wana pull down. I love you, my baby, baby.
Nataka kuja kwenu mami, kuja kukuposa. Mtaumia sana mama, mini kikukosa. Rafiki wa Vanessa, Mona Lisa, kina Rosa. Siwezi kusubiri tena, mipango ndo sasa. Baby mama, namba moja kwenye top 10. Wamekubali, washashindwa, hawa complain. Na hii wanasemaga mami, you off the chain. Yani bada boo, bada bang. Nitunze mama, nikikosa we niseme tu. Nisha kwama, nimeganda hapa kwako tu. Una drama, kinafanya nikupende tu. Mzuri sana, you're so beautiful. Na bado nanipenda hata kama sina pay. Najua na kupenda pia kwako siongei. Na daily uko nami, yani day after day. Yeah, we making good couple, what more can I say? Tunajua machizo mbea mama, tukisha penda. Kuna agenda, mwanzo mwisho tunakuganda. Water surrender, na kamwe huto tama ni kwenda. Water ipenda, mwana mama kweli umenibamba.
Bamba, bamba. Na unavu nipara, moyo wangu una shutdown. Na minta baki ching, when you queen, na kubisha crown. Na vile tunawaku, misha wote wana pull down.